Yeah, Magento Soconi Music. Genoa. Yeah.
Ami.
Yeah, one million system. Kila mwana anakiki kwenye his system. Kisa nimefanikiwa wani biggest sim. Oh lord, mwana usini bushe sim. Minafanya mishe zote li mladi mkwanja na daka. Nibaki mshindi kama mwana wa samata. Tabaki mimi kigombana na basata. Takula bata sufuata, no tata. Na masisha, na pandisha. Majini ya kila tini na wabana kisha. Na manisha, ili tukufanikishe. Na bibi ujitwe kafara, I wanna on a bisha.
Everybody is a champion. Kama ukikaza masoda, matani ukuje ya show. Mungu wanaona hasoda. Ukizibisha michakato. Kizari muda wako, mkumbuke Mungu wako. Utakuwa champion.
So kupata division 1 wanashangana degree la na mini kwenye fani. Nyota yangu ya punda ila Mungu sathumani. Nimebeba mizigo alo ya chadadi na mami. Tumezaliwa kwenye movement, cheba gear. Tukiona tobobo wa hitma, tunavamia. Ela ya shule 500, watoto 5. Tukenda dukani kuivunja ni 100-100. Kisahashi kwe kijukuu. Mama malinabia mafanikio ipo juu. Go and giri giri ifate kule kule. Maleza mtaa na hip hop bongo shule bure. 0-2, 0-3, 0-5. Kichwani hauna steam, hauli buli, hauli ngani. Kwa na bati lipotoka kurecord my fresh track. Studio Masaki la geto temeke kwa masa ngati litembe.
Everybody is a champion. Kama ukikaza masonda, matani ukuja ya show. Mungu wanaona hasonda. Ukizibisha michakato.
Kwa rumaisha so kupata division 1 wanashangana degree la na mini kwenye funny.